yoke so tulosi chebaka na kulowoza nga kuleyo webase kuye stress ingeza ko kwekaka tikuleke eno mutima gwo gufe kuye byenda bakumaze binuma katengwe gwenda banze ndi awotondaba kusale wokuba mutima binuma okwangala yagala magunja kubucha tunulira kulina olusi nenumwenu useka numwenya mutima gwo gulieyo Mwana okulyanga olusi wenjageyo Nagwe gwenjagala tomanyi kiyenu Sasira omutima gwange gumenya N'obutakigamba olusi tonenya Busungu bw'otunuuliza ddala nkutya Biroto byange byoyonoonye bimala nfaako Tunuuliza amaaso mukama ge yakuwa Somere mu bbaasa naawe ebbaluwa Bikula omutima osangula amaziga Yagala mukwano gwo nga taddala okiraba Tunuuliza amaaso mukama ge yakuwa Somera mu bbaasa naawe ebbaluwa Bikula omutima osangula amaziga Yagala mukwano gwo nga taddala okiraba naawe Foyokese n'obingi byesiba Foyokese omutima guluma Foyokese n'obwongo bwesiba Foyokese kunze tonya nekuwano Pokonya omutima osaasira ntunuulire Oyangu w'amazinga genina ogasangule Nyamala akaseera kendi mubiwulire Okimanya omukwano gwenina gugwo Nkokonya omutima osaasira ntunuulire Oyangu w'amazinga genina ogasangule Nyamala akaseera kendi mubiwulire Okimanya omukwano gwenina mungi eyo Tunuuliza amaaso mukama ge yakuwa Somere mu bbaasa naawe ebbaluwa Bikula omutima osangula amaziga Yagala mukwano gwo nga taddala okiraba Tunuuliza amaaso mukama ge yakuwa Somera mu bbaasa naawe ebbaluwa Bikula omutima osangula amaziga Yagala mukwano gwo nga taddala okiraba naawe Oyokeso tulosi chebaka Kulowooza nga guleyo webase Kuye stress ngezaako kwekaka Tikuleke eno mutima gwo gufe Kuye byenda bakumaze binuma Katengwe gwenda banze ndi awotondaba Kusale wokuba mutima binuma Okwangala yagala magunja kubucha Tunulira kulina olusi nenumwenu Useka numwenya mutima gwo gulieyo Zende mwana okulyanga olusi wenjageyo Nagwe gwenjagala tomanyi kiyenu